marka waxaa jira geeraha gabaygii la odhan jiray dardaaran ayaa laba qaybooda mid waxay adwaagu ogaadeen koodayaashiisa la dardaarmayay ee ugu dambaysay sayidkaba geeridiisa ahayd oo xaalalka iyo ka waramayay darweeshna inuu dib u soo habeeyo doonayay. marka galabtii markay odayaashii carraabayeen ayuu gabaygan tiriyay, wuxuu yidhi, cirkaan diin abaar daariya dunida oo qeeqday dayax ururka daariga ka maray dirirka oo leeqday, marunbaa daruuraha cusub soo dibidayaa diriyaanka curshaa ku xigi daacigii sabani, marunbuu daruuraa intuu daadka soo rogaya baldayaay turaabta horuu daafta maraya, dumaa holmaydiin xaalufay dooxadii noqod, marunbaa daliigaha dhulkii dooka soo bixiya baldayaay dunqaaraha baxaadili ka dheeraan, nin dalneysan inuu dooqay bay duquntu moodaa, inkastuu dunqaaraha ka dhacay dulug la caydhoog hal dayrin deequl abluu dooc ka sugayay, rabbibow dawarakaan lahayn dunya iyo maal isagoo dirigan jubsaduu deerdhal soo hiyay baldayaay marunbuu dirshay daaqacaanuhu, nin dayoobay deyrdeyr hadduu dawiyada u jeego marunbuu daryaankii ka bii doorshay madaxii baldayaay dalku feeriyuu dib ugu laabmaa, sangihii dirow laga dhigay dibintu boogood marunbuu dakaamaha jaraa soo durduurayaay baldayaay dabarada weerar baan daaqad loo helin baldaya dabrada weerar baan daaqad loo helin, dekankiis nin dowladda haddii duudsi laga yeelo marunbuu dawaarkii isrugay deeqadla u socon baldaya dawaayiga marbay daayiro u kicin, nin la dagay sidii doqonaduuda cayda laalaasho marunbuu dareemaa inaan darajo lahayn baldayahay markuu dido inuu deyrka jabinaayo, rayaduuxu ku dabandeebayaa markaan dirir u qiimay dabatoobka iyo dowra baan deere ka eryoon baldayahay marunmaanta ku xidigasho deeraan, ninka diricyadiisa ku figu daabcadda u qaad marunbuu dirsanayaa intuu doobayaa lale baldayahay daruunbuu ku cusdooyo geliyaay, ninku dilay adoo dagan hadduu digasho ku raaso marunbay dadadu kaa bacdaa difihii cudur baldayahay dawaayiga marbaa diirsimaad heli, doonyaha shamaalka haddii dakhalka loo laalo marunbaa dabaylaha galaa kor u dandaanshaan baldayahay dinjiga saaran baa daruuxu canshaan, dad qaraab ninku xigay hadduu kugu dugaagu marunbaa dafaarkaa fakaday dabin ku roora baldayahay nafsigu waa wixii daaha yururay, hadduu daawadii furayn nimaa daris xigaal mowd marunbuu midduun kaaga jeceldow ka soo dhici baldayahay darunbaad heshaa daacad kuu noqon, hadduu diinta caasiye wixii diraya daaroob marunbaa jannada deexda weyn daalibkeed iman baldayahay daraawiishninaa loo diyaafadin, tol dulloobay oday dooralaa loogu dawgalay marunbaa duqaydi xumay diricyo dhaafaan baldayahay ragcada duugan baa dib ugu aadoon, ugaadeenkan duuflaalaya degaya meelay marunbuu daleedan ku furay degi insha alleh baldayahay shibdooyale marbuu soo dabaaldegi, dadka reer amaadina cabdaa loogu dawgalay daba raarihiibaa khatale daadufka ahaay baldayahay dalkii lagu dhacay dalab ku dhiibeen, duudyaalka reer cumar ugaasduunka kuma hayn marunbay dubada maalinkii soo diriixi baldayahay danaaniga marbay daaxda soo rogi, huwan baan darxumo qursateen danaca lownaad dilaalkiisa inoo cilmaan duxii ka raacayn baldayahay dubihii lala dhacay dakar ku horsan, marna daacadiib kuma samreen dagaha haaruun nimankii dalkoodii la dhacay uma dagaageen baldayahay dalcuska qabsaday kuma dankaateen, inkastoo jinnigu dufsado dohi iyo buurgey marna dowr inuu ciir sibida dalaalma yeeleen baldayahay dawaayiga marbay daayiro u kicin, cabdihanka daraf baan lahaa diibta kula rool goortii makaahil dujay iga danaysteen baldayahay shisheeya hadafay aniga doorteen, aniguna dunniya ciil waxaan daris ahaadaad waxaan dayrada igu fareen dibadda meeraab baldayahay marbuu idubni xuduunka baale, gabaygaasuna intaasuu ku dhammeeyey ku dhammaa.